Amyuka omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'Empigi ya Haya Katunze Kavuma asabye abazadde obutawuliriza ngambo ezibongesebwa nti amasomero gaakuggalwa olw'ekirwadde kya Ebola.
Naye abazadde abamu bakyagaanye okutwala abaana ku ssomero nga bakyatya nti obulwadde bwa Ebola gye buli bujja bakwata. Ekituufu obulwadde bwa Ebola kisinziira ku minisitule y'ebyobulamu mwebuli, naye minisitule ebyobulamu tennaba kulangirira kugamba nti ky'amasomero gaggaddwa. N'olwekyo nja kukubiriza abazadde batwale abaana baabwe ku masomero, n'amasomero gamanyi kye galina okukola, kubanga ebintu ebiteekebwawo oba ebibagambibwa okukola okusobola okwetangira obulwadde obwo bwa Ebola mu masomero, ba head teachers babumanyi bulungi nnyo.
Ssentebe owa disitulikiti y'Empigi Kawuki Peter alabudde abazadde abakyagaanye okuzza abaana ku masomero nti kino bakikola mu bumenyi bw'amateeka.
Mpigi district performance yayo ebadde esereba, naye era mu lukiiko enabaddemu n'abasomesa twakikkaanyizzaako bulungi. Engeri tuyinza okukwataganamu okuzza omutindo gwa Mpigi district mu byenjigiriza, naye tetusobola kugutwala mu maaso ng'abazadde bo bennyini beesuddeyo gwa nnaggamba. Masomero agatambuliddwamu olwaleero abasomesa bonna gye bali aba gavumenti bo bakoze ogwabwe, naye ate abayizi tebaliiyo. Kitegeeza wakyaliwo gaapu nnene nnyo wakati w'amasomero ate n'abazadde.